Yemamo akwaaba ba kasana mission. Archaeology nhwehwemu a ekoso afi mpim mienu ne nwotwe 2008. Nebosome obanimmu na edi mission yi baaye. Na nhwehwemu no botai ne se ebeyi Ghana atifi fam abakosem edi. Archaeology fubi a wo free Copenhagen suapomu. A ewo Denmark abrochimamu ne asukufo a wo free Legon suapomu na eye ehwehwemu no kasana manfo nso boaye kasana akura ye akura bi a one ne manfo akura won amamre yi wo free asese abosonsomfo na afei abrofo bedi won so achiri no ebi beye nkremofo na sesei de wowo ahofama mu nhwehwemu ewo Ghana atifi fam no yehu abakosem wo mmepo nketoa so efiri se nipa tena faakoche sisi adan santu nwura guho se adan nu bubu a asase ne kosoro ma eyete se bepo Sa bepo no na abrofo freno settlement mound. Ye hunu tete kasa na fono tina biyano ewo bre a yere nanti nanti. Ashwishwe niema a tete fono ejao echiwi. Tese nkuku a apaye paye. Nade, ne adan a ebubu. Niema we buwa maye hunu seni a tete fono asetina ne won abra boti. Nhwehwemu no kɔɔ so wɔ bea bi a ɛwɔ seesei kasa na apue fam hɔ. Nnipa fii asetena saa bea yi hɔ bɛyɛ afe apem aha nwɔtwe mu 1800. Wɔtenaa hɔ dii bɛyɛ mfi ɔha 100 ansa na wɔrefi hɔ. Yɛkyɛɛ bea a yɛyɛ nhwehwemu no mu mmienu. Apue fam no. Yehunu adan nkuruwa nkuruwa ne afesuo a ebubu. Ewo adan a yehunu yenumu no. Na baako afesuo so sen baako. Ne nafesuo so no bɛyɛ ahemfie. Atɔe famu no. Yehunu nwura ne titiru nkuku a abobɔ. Yetumi de nneɛma weesua sɛnea tete kasa nafo amamrɛ te. Nade ho dwumadie tete kasa nafo no wo won kwan a wofa so ye won nade saa okwan yi ye nea won nananom nam so ye won nade nhwehwemu a wo ye de fa nade dwumadie ho no kyerɛ se beye afe apem ahankro aduasamu no 1930 Na saa tete kwan a ofa so ye nnadee yi wo ho. Se wo ye saa nnadee adwuma yi wie a eka ase bi a oburoni frɛ no iron slag. Archaeology fo ye wo nhwehwemu no. Wo hunu iron slag ise esum ho bebree. Wo san hunu funu no a wode nane nnadee no bi. Niema a tete funu ejao. Bre a archaeology funu tutu fom aye won hwehwemu no. Won hunu niema bebre a tete funu ejao ho. Saa niema yi bini nkuku a abobɔ. Ebua, nadee, ahwenee, adɔde tontrowa, sedee, jabidie, ne mmoa nnompe. Saa niema yi bua ma ye hunu se nea na tete funu bɔ wɔn bra wɔ afe apem aha nwɔtwe no mu 1800 nkuku a won hui bre a na wɔreyɛ nhwehwemu no kyerɛ sɛ ɛkyɛre yiye ansa na won resesa se nea won yɛ won kuku no nkuku a yetu yɛ no bi mpo sɛ seesei kasa na nkuku eyi kyerɛ sɛ Nsonsono ye kasi biara nna tete kasa nafo ne seesei kasa nafo no ntem. Nneɛma bi te sɛ sedeɛ ne ahwene kyerɛ sɛ na tetefo no di dwa Portuguese fo de sedie no firi Malaysia na eba a oman yi mu na tetefo de ye won sika de to ade nanso sesei de wodi siesie won kenten ne won tama mane ye fe tete dan se wukɔ settlement mound no so a tete dan a na won asi no kruwa kruwa no abubu agu ho Sadan ni kyerɛ tete dan a etwa to kra ansa na sesei kasa na betena ho Saa adan a abubu yi boa maye hunu okwan a wofa so si wondan ne nneema a wodi si wondan no wodi dɔte na esi wondan no wosi ne se atakwan medan se wosi wie a wodi wonsa fefa ho ma eye fefefe wosantu afasuo ketuwa bi wodan no ano Sedia nsu ne mmoa boni biara ha won. Wadi doti ni bisisi ebuo ma won fie mwa. Wawon dan no echi. Wadi doti ni bi aye mpa a wadaso. Na wadi binso aye ni a watena so wadan no mu. Won wu mukase a atene huka kre efi fako a wadano. Nshishwe mu chrese. Nipa anan anase insia na eti fidwe biara mu amamre kasa nafo dasu kura won tete amamre mu yie kasa nafo no afashe ahoro no boa mayete won amamre ase yie se wo hesese kasa na akura a won kuyayo adansie jabidie shewo Ne wonda biara demu ayo nkofa a etumi kyerɛ sɛ ne atetefo no bɔ wɔn bra faaye nkuagwadie di akotini yiye wɔ Ghana atififam abakɔsɛm mu abakɔsɛm a mpenyimfo ka kyerɛ no kyerɛ sɛ nkuagwadie kɔɔ so yiye wɔ kasana Yehwehwe mu a edikan no kyerɛbre a ingresi aborɔfo twaa nkuagwadie mu. Archaeology nhwehwe mu a ekɔɔ so no ankyerɛ sɛ nkuagwadie kɔɔ so. Nanso abakɔsɛm kyerɛ sɛ na asantefo no di akotene yiye wɔ nkuagwadie mu. Ɛwɔ afe apem ahanson ne afe apem wɔtwe mu no 1700 to 1800. Na asantefo kyerɛ nkoa mpem mpem afi biara firi Ghana atifi fam. Wɔtɔn bi ma aborɔfo no wɔ ɛpo ano na afei wɔde ebi nso yɛ wɔn ankasa adwuma. Na zabarimafo wɔ beae kɛse bi a wɔde nkoa gu wɔ tumu. Saa zabarimafo yi yɛ nkramofo a wɔfiri Niger. Tete abakɔsɛm kyerɛ sɛ Na kasa na ye zabarima funo tina biya kese. Enu inti. Eho beye ye gwadi biya kese. Niyema a na wade kogano sude koje nkuwa nubine atokuwa. Nchine. Atudru. Atuo. Ahinie. Nebese. Kasa na nto unitiriwa na zinga a ewo Burkina Faso. Kasa na nto nu mu cheye ewo bre a France fo ne Britain fo che nsaase ni mu ewo mu se kasa na fo nu mu ache ama ebi ti Ghana na ebi nso ti Burkina Faso de nanso wogusu hu won ho se abusua baako